nano letuse mu time no wa wiki confirm mukwano kwagalango bulamu bambi tonvamu baby mbereramu faka motoka mvugemu baby onyirira byaddala
kitufu
yotambula nkolera simanze nyumirwa okulaba ngoseka mundi mu bwongo muno kumutima nkusako bino byenkwagala tebirigwawo baby onyirira byaddala
kitufu
yotambula nkolera simanze nyumirwa okulaba ngoseka mundi mu bwongo muno kumutima nkusako bino byenkwagala tebirigwawo
omukwano gwina ze gunjigira laavu nyinji kulukutanga kiyira sirina kyakkubo okuggyako omutima kankubikera bowone ku nkuba onyirira ng'enjuba evaayo obangaegwa mwana gw'enzo nkuba bw'oyogera okirako nnyonza jangu gye ndi ofuna eddembe sembere eno tuwone ku mpewo kulemereko kaguta mu ntebe n'owa wiiki nkwagala nga mmere wakula bulungi rabayo figa kkiriza mbe naawe mulavu bebi kira emisana nga nkuweweeta mu lukundo ndi super power bona mbasinga labayo bode lavu gye nnina nabobeza janguke wako ogivumbule ani kube bize nsekere mu ngoye
Morili kaguba musano mwingi mudungu Owempewe nyingi kuliato Tulibira babiri baby balongo Jagala mami womu gambe Nange daddy wange mugambe Tufuse chintu chimu Chaterekero muna kulukete Engeli jendi kingi makwini Jagala tufune ya kanyonyi tugendeko muwuyindi Arisha kids atuwane Lili wine hagaunde Gabo bibabi wane Uganda
Baby onyirira byaddala
Chitufu
yotambula nkolera Simanze nyumirwa okulaba ngoseka mundi mu bwongo muno kumutima nkusako bino byenkwagala tebirigwawo Baby onyirira byaddala
Chitufu
yotambula nkolera Simanze nyumirwa okulaba ngoseka mundi mu bwongo muno kumutima nkusako bino byenkwagala tebirigwawo
Mafisi pesa ni mulavu nateranga mpana mwana muwala omulungi kalala wankulira bulungi nyama sotala njagala mpangale nawe paka bukadde ngawo njagalira mbawo buli kadde nga nkuyita mukwano buli kadde konda zentyo njagala mukwano bafudde nange nkwagala walayi sirikowa we nakufuna abalala bebi nakyawa yagala nze nawe abalala kowa va kubali abo banakyewa we nakulaba olutiko lwanjiwa namanya ndi mulavu mukwano tonjiwa omukwano mutufu gwa dawa nguzude Mugwe kabite nagawa Gwa mungi gunyweze kabite tonjua Gumpe gwana sweet love tombowa I wanna love you nga unje gali like be there Impisa checho mami ze yali antuma Just come and be with me mukwano my lover I wanna be with you in my life forever I wanna take you far away in a distance No matter what I'll be by your side forever
Baby onyirira byaddala
Chitufu
yotambula nkolera Simanze nyumirwa okulaba Ngoseka mundi mu bwongo muno kumutima nkusako bino byenkwagala tebirigwawo baby onyirira byaddala
kitufu
yotambula nkolera simanze nyumirwa okulaba ngoseka mundi mu bwongo muno kumutima nkusako bino byenkwagala tebirigwawo omukwano gonjira mulini meta nakukunda cyane nakupereka mapenzi Oli musukali, obasinga nyo vajoli Nowa wiki, nanule entertainment my baby wao